Download music on Saturday.
Sindiona so wina yemwe anga bere kurasa ndilande ndilisama vesa ndimene timakalira ena mandipopa ati ndine wopilira ati ngoma mudi koma so longolola kunditelo simene ndimafilira kuti mwanambe muli maloksi mwanambe yu muli joksi akaza pinya diso kuza ndimwe tulira kundikirikisha ishi ine chisangalalo
chisangalalo sangalalo kawa ona akasanga ine chisangalalo Sangalalo, sangalalo, maga sangamuli Sangalalo, 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 kawa onaga sanga Sangalalo, sangalalo, maga sangamuli
Sikakala ndeka, deka ene Dima kumurwa, dima kusoa iwe Onenda yamba matama, diri ndisefo kontena Muri ntendere, mwaiwe baby Ona ndayamba matama, diri ndisefo kontena Muri ntendere,